Remember where you come from. Zambian music published OTO.
J Music. You know me.
Manona Chungu. Gizo West. Mwana Kalampa.
Ifuyo twari chakurala yabyara twari pama. Yeti dushumi no kutambuka watu harikana. La confidence twari zamu kuba shupa sana. Nusende wino rimbi kora bati top sana. Shock sana.
Manona Chungu fikansa fieka fieka. Mazeto naife ni maliloza kateka. Dero dero wabakumanya bosheta. Paya bose mgemu one po peta. Teti wisa tundedede ni webo nani. Who are you? Ni webo nani.
Do you know me?
Ni webo nani. Fuma kuisa ni webo nani. Kule mona bakutola ni webo nani. Ni webo nani. Ni webo nani. Ni webo nani.
Who are you to me? I don't even know you my G. Nanda wanguli mitwara kutoba mapi. Tali sulama tuwazu kwa vulapo na maki. Yatuimini na tuyafekia ya vamuti. I know you know me, no manga iwe nuwebo nani. Explain yourself uendelesha. Ifati roma kuno so witu belesha. Ichochi beleshi ufire no kupelesha. Bako shop shop wankuta mbatawa. Tuwa isa tuwa pta tuwa wela tuwa ya. Tuwa furwa ila vipata kubwa mukaya. Atulika pondo yule tuwa itakurala. Ya kutara tuwa ripama. Yeti dushumi no kutambuka watu harikana. La confidence tuwa izamu kuba shupa sana. Nusende wino rimbi kwa rabati top sana. Shock sana.
Manona Chungu fikansa fieka fieka. Mazeto naife ni maliloza kateka. Dero dero wabakumanya bosheta. Paya bose mgemu one po peta. Teti wisa tundedede ni webo nani. Who are you? Ni webo nani.
Webo nani. Do you know me?
Ni webo nani.
Webo nani.
Fuma kuisa ni webo nani. Kule mona bakutola ni webo nani.
Webo nani.
Ni webo nani.
Webo nani.
Ni webo nani.
Webo nani.
Lakini tunatile banei nei ne mwana kalampa. From the ghetto nakla nafka napa. Chingola special here to make the paper. Mumind mweka nine round up kateka. Kwesu kwa fulo kubombesho kusunkishanga. Wafilu atakwa wawaku bepesha believe isha tini. Webo fia winga isombosha kugeto my G. Ifeke batu belesha believe in one denka kontola bugate. Kwesu working out day, apple insi pwate. Nikulimba my G, panta mpante. Who is you my show, wapato mtende. Gafin tunatile Dileba ne mwana kalampa. From the ghetto nakula nafka napa. Chingola special here to make the paper. Mumind mweka nine.
Ifuyo tuwa itakurala ya kutara tuwa ripama. Yeti dushumi no kutambuka watu harikana. La confidence tuwa izamu kuba shupa sana. Nusende wino rimbi kwa rabati top sana. Shock sana.
Manona Chungu fikansa fieka fieka. Mazeto naife ni maliloza kateka. Dero dero wabakumanya bosheta. Paya bose mgemu one po peta. Teti wisa tundedede ni webo nani.
Webo nani.
Who are you? Ni webo nani.
Webo nani. Do you know me?
Ni webo nani.
Webo nani.
Fuma kuisa ni webo nani. Kule mona bakutola ni webo nani.
Webo nani.
Ni webo nani.
Webo nani.
Ni webo nani.
Webo nani.
Ni webo nani.
Ni webo nani. Ni webo nani. Ndepo tulinde kwa bate yetu wine. Ufo kuno iwepo ya isaba bine. Tutendeke tutokoro kepwa papene. Yaturi bantu wakule zirimu na ifo iwe. Ugraru vano mwakule pitila ni muli iwe. Inspekti topele fele saka peka peka. Iputa puta nita get spaka tukape. Sinze denje mune vyeba kwa tifia pena. Ni wanchave ni nshopo neti napona. Tula wavika pize paka vana kana kama kwa kwa software. Yesu kare bataka.
Awata pata waka pata paka punda. Time waka sala puka ni shicha nari runda. Inebo tizo esta ino ino minao. Nenda lenga opone tai sali lati wow. Nabana gen gen bana bagudolse. Songa di ashidi ama kofi paku iso firokose. Kepi neshe nukuna konkili. Nganzi na imwani shine fya kutina takuri. Dati niga yao pika kanando. Niga mega baftara tetu shite ando. Unload bills is the man of kingdom. Kukonka nyapo fisa poti mwati pampamo. Niga dre na kumona paka lengwa. Jama ije na mulichi na usangwa. Liu jena sotso, kwa wate kumune waru bai sokso.
Trapa nuri.
Ela zite kosmas pafirimba. Kanshiripa number one two ni pafirimba. Nasangwa no mkamba oro ntile na thanyo. Shinpa boda na kumona kazen.
Papa chichi.
Ela mwema shaki.
Kaspa UN.
Wada 4915.
Deochi.
Kintoto paraba. Bigi bamta kanye. Salasin. Oxchin. Boss Frenza. Havana collection.
Papoja.
Boss Muke Zambia.
Kachepana.
Boss Lipa Marwansha. Fima Otsosi.
Oh, Uncle Steve, Ella Bakeli, Hazi Don Gaddafi, Pakaru Loshi, Makale Wangu, Havana UST, Inebozi UST, Chiro Tiger, Nomon and Kwema Zatinga Tabadi Muri Pochini, Shinima Salati, Altabesha, yeah,
yeah, J Music Media. Maemu mwamba
Ela Wakamba wa Joshua wakamba
Wakamba mwenye lalise chivakamba Zambia Music Promise, don't see
Big game, wow yo.